Wakiuliza ni nani utekatao, nibidi ujanja kidogo ongeza got. Wakiuliza ni nani utekatao, nibidi ujanja kidogo ongeza got. Toa shot ni kufunze, toa shot ni kufunze, toa shot ni kufunze, toa shot ni kufunze. Toa shot niku, toa shot niku funze. Toa shot niku funze. Toa shot niku funze. Toa shot niku, toa shot niku, toa shot niku. DJ weka track kwa chakula la kwa yo stage tupande. Kila mku wa shike wake na yo vibe kipebe. Ati nyota ndani ndani, ndani ndani. Nyota ndani ndani, ndani ndani. Nyota tupekanga. Nyota ndani ndani, ndani ndani. Nyota ndani ndani, ndani ndani. Nyota tupekanga. Wakiuliza ni nani utekatao, ni bibi ujanja kidogo ongeza got. Wakiuliza ni nani utekatao, ni bibi ujanja kidogo ongeza got. Toa shot ni kufunze. Toa shot ni kufunze. Toa shot ni kufunze. Toa shot ni ku. Toa shot ni ku. Toa shot ni kufunze. Toa shot ni kufunze. Toa shot ni kufunze. Toa shot ni ku. Toa shot ni ku.
Before tuanze ni brufen. Times two, before bedroom ukunjwe mamgu, before mimbo ko serious na umtu ama mimbo ilikuja nja ya susu. Shobo rise, shobo shuka, shobo dake udu. Toa sai, toa teke, pesa mafke ya mgu. Fore, 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 fore dance. Fore, fore dance, forex dance. Alijamali niko akihu na nikimfunza njia iko anago. Cho, ndiyo mali unaenda ngware after show. Jo, nikuonyeshe manukato na mado, manukato na mapo.
Wakiuliza ni nani utekatao,
ni bibi ujanja kidogo ongeza got.
Wakiuliza ni nani utekatao,
ni bibi ujanja kidogo ongeza got. Toa shot ni kufunze. Toa shot ni kufunze. Toa shot ni kufunze. Toa shot ni ku. Toa shot ni ku. Toa shot ni kufunze. Toa shot ni kufunze. Toa shot ni kufunze. Toa shot ni ku. Toa shot ni ku. Toa shot ni kufunze.